na 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 na. Jimmy Kate again. Is make it or make it.
Make it fun.
Okay, I see you, pa. 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 Chapati madondo. Ugali na mboga. Tulikula pamoja. Pamoja. Matri hadi odion. Sazingine route 11. Tulienda pamoja. Pamoja. River road. Tulitembea sana. Oh, tukakosa kazi. Tukaenda jivanji. Oh, tukauma vako. Tuone kama mambo yataleta mpango. Tukituliza hapo. Majioni tuatembea nyumbani. Chua tuna Ferrari. Oh mama yo. Oh nikiangalia kwenye mimi nimetokezea. Mungu kweli umenibarikia. Just believe it. Just believe it.